Yesu kumwamba diamanita lisa.
Exclusive from afrofile.com.
Pase nilina diananipa. Manja, na voice ya meneo makumbwa bantu nika imba ni
so nati pa majima ya wasaye ni mai ni muimbi lebo kamboz kamboz ni muimbi lebo kamboz ni mufoki lebo kamboz ni muimbi lebo kamboz
kamboz kamboz kamboz Molo chave kamboz, 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 kanyimbo kamboz. I know I don't do this all the time, yeah. But accept this as an offering to you, my God. Siko mapambile nfamili vimu manindali sana volelo ndipone natasha. Nimambili mumigo nimbane zufuni kwa kwela koma mandaya nune ya nika.
So nati pa manjima ya waze ni mai ni muimbi lebo kamboz kamboz ni muimbi lebo kamboz ni mufuki lebo kamboz ni muimbi lebo kamboz.
Exclusive from Afrofile.
Kamboz, 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 holo chabe kamboz, 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 kanyimbo kamboz.